Tunga chifunanyizi wa kuwandisa wana Uganda kufuna endagamuntu mugwanga Uganda cha National Identification and Registration Authority NIRA mu district ya mukono nchitegezeza anti sila katiba itade mkuwandisa wana bali wansuwe miaka 16 okufuna nini namba baluwa ezobu zaali nebi wandi kebilala chibasoboze seavana bano okufuna obweleza obwenja ulo kusinzira kwa kulia chitongo lechina mu district ya mukono Edwin Wesonga agambye nti bachizula anti abaana bano banji beta kufuna obuweleza obwenja ulo ilane baka kasanti teka teke eno bajitandikira kodala achinoganyiza anti abaana balina okuteekebwako nnyo essira okufuna endagamuntu kubanga kyankizo mbulamu bwabwe